yake eklaya. Nani strike? Esamnali. Dume la mbegu. The Harvey Records. The Harvey Records. Yeah. Pedu Sykes.
Oh, mama.
Mafansi watagwana. Harvey Records. Another label. Huh? Yeah.
Mafansi watagwana.
What?
Duli number one. Jule kimia bado nipo bize. Mishemishe bado nipo na saman. Nipo toka zaman na bado.
Nyona na madusi niulize ni kawaida yangu duli na JKB si uize kwanza nikilize utaponyona na madusi niulize ni kawaida yangu duli na JKB kinkasiri biga simpasta yani namba hii uite yambi ajena micharazo kwenye pata brother hii mamo shega kilindo and nobody like me
mafasi watagwana duli number one jore
kimia bado nipulize mishu mishu bado niko na saman nipo toka zaman na bato misha sasa wote nana nyumba sema
oh mama
watagwana duli number one jore kimia bado nipulize mishu mishu bado niko na saman nipo toka zaman na bato misha sasa wote nana nyumba sema. Tu don't tembeze, you pass the steam. Wote nweleze, hey, kiss me ma, kiss me ma, nyonyeshe. Bile unavyocheza baka shule tupishe. Bele ucheze na minyuma nicheze, you pass the steam. Wote nweleze, wakuchoka yupo na mapedeje. Amejipiga kanzu yu na kibala kache. Demu wako kwenye pata sincheke. Lazima tamegeka na lazima apote.
Mafansi watagwana, duli number one. Jure
kimia bado nipo bize, mishe mishe bado nipo na saman. Nipo toka zaman na bado misha sasa wote nana nyumba sema.
Oh mama, watagwana,
duli number one. Jure kimia bado nipo bize, mishe mishe bado nipo na saman. Nipo toka zaman na ponyo na moyo unadunda tekali kali.
Nipo toka zaman, unaponiona moyo, unadunda tekali kali.